djshowster.com.
This is Nigerian Fingers Production.
To ya keni mumbova alipe future visa mupaya ni junta kone ni kau yako kazi ni za wabuna ule na muzako na weo mena makundela mutima wanga limba haya ma pressure seza kasila sanzi panchifu kwa chokundena sanzi panchifu kwa chande mutima Nyimbo zako mavela teweka Au kamuseo siti mazivela Kamuzisha ni kanjala Uzama enda kujiwe pala Nishi chito yako Ndiye mwino kuchino chito ya mazako Mutima wanga limba Ipapa siku Mutima wanga limba Nivina ipi papa siku ni kuhuza Kali pako wasafuka Nivina ifiche Nina wakondela Wapela ushe Nivina ifiche
Upetega pa maketi Uluisha future Pela ulina vana Wamuna na kutava Na malona yako Sia mapikika Umaesa Koma vimaka
But one thing that I can just advise you, never give up. Osa zichosamo, ni kutulukusha walimba, washansha waesa, wende vizakala chemushe. Yeah, one love. Ronnie.
DJShowster.com.